Linus Production. Tina pirota ure chokwadi. Iwe, it's a fan choka. Hey, never come and have a kwamchiti. Skiri dan dan kindangi danga. Shikanti likati, whoa. Shikanti likati, hey. Hey, Linus, dipe kiri kwanda.
Fele, fele, chukuja. Mwewe tuka kona hapa. Chukuja, kitalami. Chukuja, asifuni bumbulu. Chukuja, aye kumama. Chukuja, fele fele chukucha upete mina chukucha upete mina chukucha rubber energy drink uve ne energizer maximum stress topper time minimizer time minimizer wopa wa realizer juma baby tuchikurungira kunge slicer chika sevesera munzeve ndi chika paisa kubva kati iwe izo bvasha compromise ndokanyereketa kubva katanga kukraisa katisekerera koti uri Pennywise fele fele chukucha mwewe tukakonapa chukucha kitalami chukucha